wanona wetu wezi tui katikati Tuku ito kundangu tume Ivi na yuja tane Kwa imu ina kwa imise ya no Lakini yumikite usenzia Wajuka tui kanga wanona wetu wezi tui katikati Tuku ito kundangu tume We got your lavoca, a day, don't as in Namakongo, Namakwetro Meliano. Eat the Tanika Waya, the Tanika Kilom, where you men and that you have a Zella for Quatia. We got your lavoca, a day, don't as in Namakongo, Namakwetro Meliano. That was a mugwe. Lakini noga za muki asi Kwa kiliga ingwa nuka iwacho waki kwa madhano Eka ikwatia muoi Niwa nile ngusune Wabiki yo ikwatio ngeleta Lakini noga za muki asi Kwa kiliga ingwa nuka iwacho waki kwa madhano Eka ikwatia muoi Kazamuko akili kaingwa uhithi yake kinyanga waya Kata umangazi waya ni mwaki umano na panganga kamwana Uyanya kakili ndelia
Notewa ukwata ndukwata.